Kilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikaf. Wa, Kanairo Sin City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bam, pity in a real life uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana, walo lipaspa na wongezeza sauna. Pahali, minapelekwa nani sahi, first class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali, kaubongi ganji unipati. Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinembe. Nenge, ukipapasa, neza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Vitu miu do, ama dem wezi do, wakidu, basi ntawa out do, times 2. When I tell you I'm a killer, best believe I come through. Sickest in the game, in the flu, achu. Hapo Nairobi gossip, in the prime time news. Hizo vibes out do, ndo si die mind you. Boss bitch, red hair, new shoes. Bae minta fika, sezi pick and choose. Chikilele, alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe.